watuka probox. Nini kwa hapo kwa chupa ama nikanudu menibebea. Nakupenda kama Toyota juu utadumu tu ayeza. Common bed na ogopa hatu maintain tena kwa tena. Tete kwa tena kwa tena.
Chale, bugs the more time chale. Ukianguka we vivitare. Watcha ma pro we tungangale. Bija gale. Kama ni fake feel taingale. Imaisha siya kusare. Ukisare takusare. Ni wangapi wame come with a story. Nikapanga kupangua awa sorry. Ati teje nina sili sama to me. Yeah, lisikia wape.
Papa.
Ulisikia wape.
Papa.
Yeah, lisikia wape. Ulisikia wape.
Papa.
Wape.
Papa.
Wape.
Papa.
Six pack, jale. Pia kitambi yonikale. Give me a chance I show you money. Ipatie zako show you running. Lifestyle, got it. Ati fake it till you make it. Kere nijikaze kupiga deki. I eat my sweat instead of fake. Ulisikia wape.
Papa.
Wape. 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 Wape.
Cheki yo mi am never mean. Pande yangu ni evergreen. Si wapendi na penda be shut up pewa bill. Ukitaka na let a deal. Nikitaka na piana free. We ulisikia wape. Wape kutuchocha ndia tutaki. Nenu natafuta kutafuti money.